sikia utamu wa Moses Saha wapi wale kimwamba ana ramani. Happy birthday dear Alois and Alicia. Chavima shangwe na nderemo sasikika kote, watu wajuliza kuna nini, kumbe ni watoto mapacha wamezaliwa. Basi tuwashangilie tupigeni vigelegele kwa kupata watoto tena mapacha. Alicia wamezaliwa leo hii, kwetu ni furaha. Baby Angela naye yuafurahia, yuashangilia kwa kupata kaka na dada. Baba Wilson naye mama Lucy wamo furahani, wanawatakia maisha mazuri. Tupigeni vigelegele tuwashangilie, Aloisi na Alicia wameshazaliwa. Tumuombe Mola wetu awalinde vyema, Aloisi na Alicia wameshazaliwa. Kila jambo watendalo liwe jema kwao, Aloisi na Alicia wameshazaliwa. Tupigeni vigelegele tuwashangilie, Aloisi na Alicia wameshazaliwa. Tumuombe Mola wetu awalinde vyema, Aloisi na Alicia wameshazaliwa. Kila jambo watendalo liwe jema kwao, Aloisi na Alicia wameshazaliwa. Chokozi nae babu Daniel Mwinga wawashangilia wajukuu kwa kuzaliwa. Nyanya mchokozi nae nyanya Gladys Wale wanawaombea wajukuu wawe na maisha marefu. Mamdogo Felista Patisha pia nae Abi na mjomba Fredi, wote hao wawashangilia. Bamkubwa Enoch Mwinga, Claytoni pia nae Michael, Albati na miba mdogo Moses twawashangilia. Anti Florence Betty Elisa nao wanawaimbia, Happy birthday dear Alois and you Alicia. Brenda Caro na Brian wote wawashangilia, wanawatakia maisha mema, Mola awalinde daima. Tupigeni vigelegele tuwashangilie, Aloisi na Alicia wameshazaliwa. Tumuombe Mola wetu awalinde vyema, Aloisi na Alicia wameshazaliwa. Kila jambo watendalo liwe jema kwao, Aloisi na Alicia wameshazaliwa. Cheza, cheza, cheza. Aloisi, anai. washangilie Aloisi na Alicia wameshazaliwa. Tumuombe Mola wetu awalinde vyema. Aloisi na Alicia wameshazaliwa. Kila jambo watendalo liwe jema kwao. Aloisi na Alicia wameshazaliwa. Tupigeni vigelegele tuwashangilie. Aloisi na Alicia wameshazaliwa. Tumuombe Mola wetu awalinde vyema. Aloisi na Alicia wameshazaliwa. Kila jambo watendalo liwe jema kwao. Aloisi na Alicia wameshazaliwa.